studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
On a hedi be studio tamani oda sa e saki ko modou Ousmane Diko alanton kabaruji gondi do di yodi men zan la presse la bimako seydou bo wonani en to bowal boggi jande to malin ko be sappe go suutabe ndati ibe ka saga no dum be yalla na jopite be fudio be soldat se mali hollat be de video jaltudo ele jantudo ele jungo RFI yimbe jom en kabardo be anda ko ko ngoni du ciuti ke nga hore general mairie giri le cercle nara kani e fabato do nun jokka prefet nara hulliti tajral odo kabaru sey serdu darti darni golleji mudum le region kidal o yimbe mun kolliti odo golle wadana dum be cadere kewde bono bangal cellal fawarde e ngure fu nelabe conseil de sécurité du dun fedde woni de ana ndomta bamako handen yewtade no golleji 5 gorri e yarde yeso wadde du e andande kasidina mudun waddata be do ngini sembe kabaru dum jogani on bismillah modon do studio tamani malin ko be sappe ngon suutabe ngoni hollabe le video mo dendangal torra sahel bami nenno yo ministrim gollirde settotono hono farratiji kapdi de torraji le sahel fa koki RFI odo video le mudun du soldat 50 sappe ngon suutabe nyaagi ko president IBK dun Ibrahim Bokar Keita o sagano dum be yalla be njopite njalta e juude ko yaawi keddana Umar Waygalu
yobe minitere ngabe sappo e goobe fuube nangama wakande bonandaji ngatte fewde e mabbe bamdi lewru juillet hitane 2016 yottade mars 2017 be fuube njiamale odo video e borno kadule si goote e be joodi RFI holliti wiide basi fu wala e mabbe nyaloma hande no be do minitere ngabe njiabe le dedo nate njeego e mabbe ka bami hala be kali do be nangabe kali no be nangiraabe ngadi noddango fewde horejo leedino IBK tinno fiya dabareji no be kani yoppitirede nyaloma hande o e be gubal bingal wallan kabaru alislama ko le lefol sa hengel fur miccitede wiide hewbe mabbe nangama ilangal do gubal darnaka odo video hollama wakande lamido sebele nokku no dirtedo giro kanye kaybo mudun ciuta ton yimbele joyen kaborde ciutibe kanko kuma na modo gondo to narato holitiwide mangal padembe jey fa darta yimbele ciutubebe be ndebe tay sofer oka warama fa hande kanko CBO e kaybo mo o fu be jitaka
yimbe jom en kabarde ciuti kenya hodo gendarmerie giire le cercle nara kanye e kaybo wudum fu prefet cercle nara o nanno hokki tajral o da kabaru ko soldat sentinitibe ko be janti e sofer o do mobile sebengel kanon on wana walda e wonke komana brigade o do kanye e pabatodo dum o fu njita tafen kanko falesi jokko horejo dun jokko prefet nara o wonko halde fatiyatra keddana mamad samsek
effectivement c'est le véhicule
ngonga jati won tamuy beddu mobile kanko lieutenant jawara commandant brigade gendarme en ngombe giri mo wondi non e chauffeur mako sur la première classe souri i douara tiagal ko solo sabe kati ngonbe wattu jun auto murjatun ngadi horgol der laddinde won ko be njiti tew kanko solo première classe o ka kanko komanda oka yitaka yama mo juude be do fa hande yila amen kay yuta amo wuri wat juno ka yimbe be woni juude mum be sefaki tafum andon no kanko lieutenant jawara sebe giri o bamukuto iwri yade nara ima de ngul dawul wonno yidode neddo kando luntude mo sebe kanko kay golle mako weltike yade to bagani datu
kuraruji don CSR bami annen darnude tafen yoga e golleji mudum le region kidal o hore mudum le marido ndoki odo kabaru tajral mudum nan e wim endu darnugol golleji mabbe ana habbode e wayde de inara dengine le region o yimbe kidal don darti lamu ton do dun lami be tonbe kalde e hore be CSR be fa jogal hebene odo kabaru keddan mumin sinde bu fa beedro den fam
toutes les fois que le CSR a
gollobe CSR darni golleji mabbe dun lati ke sababu fewde tor raji do gundam yimbele gallurende sabe de CICR ana gollale sudu do gotoro kidalnde o mo hokka gure gonga kay do mettimi yama tawe wonti dela ko be njogi komi andana CICR kay darnata golleji muni en ana wawi latade batte rafinde enagu ana hani kaldal wadde hakkune gollobe CICR gombe ton kanyi amiri region o fa ndarte ndabare yalla CICR ana fuddita golleji mu
kala ko jiddon famitaade poode faade be mala me Facebook na Twitter on bayidu noddude numeroji 75 84 11 11 la 75 84 12 12 fondokon hakilaji modon hejabe conseil de sécurité ONU ana ndomta handem bamako yo andanden no kasidine gub alger 5 ngal no di ngarta waddata be le mali mauritanie fawarde e burkina faso nyala le pade mabbe warde secrétaire général o gonginino adna o noto fa nawa gub alger 5 sahengal antoine gutures wadi noddango feude e conseil de sécurité tino fabo g5 sahel no fewri kedden amor waygalo fa bedro dem fam
le ndedo tongande hollitande altiner jabbinonde kanko antino guterres o holliti wido wattu jono le fol sahengel ana jogiti alaji mawdi nayridi bangal denagu etal kanko kanye no wailtagol wattu wori dum wadi so dido tid alaji ana gondi hebude ton sembe le majjo holliti wido kero leele joygon le fol sahengel dum woni murtani chad mali burkina faso niger o widi do tid alaji ana gondi hebude ton sembe tagal mudo wi murtani kanye e chad golli golliji kewdo no kani renirde nokkule mudu en de mali kanye niger gannobe noddango fode e balle balloje leedele de il hitande 2011 o wi wala fu golliji ko golla ton fa hande kanko lamido fedde oni de o wi hejabe lam mali wana on jahatan buito le saha leedi ndi kanye e le wuddu leedi ndi kanko antino guterres o holliti wi wajibi sina bawde ministre mabbe ide non wat so pewta e tiida laaji goddi le fol sahengel nyalawma handen o le majjundo wi gubal gongal an hani darnede le fedde oni de kande faabaade le fol sahengel ko nayiri bangal kaaki kanye kabaruuji
CPI ana watani mali hakkilo wat wondandu e lugaji mudun di nenno iyo halaji procureur CPI Fatou Bensouda e chakite garangal makko balde didi le mali do procureur o yide e yottinobe kabaruji be kabaru amda aye sanago agel hokko ko fawaye e do larme mali di fu halaji ndogi e do mudun le batu o keddan mamam sama seku pa bedel en fam
le fuddugol sefugol mako Fatou Bensouda holiti wide sodu sariya CPI ndu hinoto kala bonandaji jogadi hono chatude fa hande e lewi procureur o hewti leedi maldi le leedi doberdi der runde afrique mun tane hore sariya jiromdi an hani sodu sariya ndu watan hakkilo kabaru ndido leedi e le karotal hakuni mako e jodobe kabaru jibe be do mimi hala Amadou Aya Sanogo procureur o holiti wide sodu sariya ndu yebagi fe o do kabaru ka e lewi kanko Fatou Bensouda o lamu leedi malindi wadi imadraji kewdi bangal odo kabaru bangal kabaru masibingol hakke temedron solo sabe leedi mali tu agelokton non der hitan 2012 Fatou Bensouda holiti wide on don nokudun horgol na jukki wadede e lewi procureur o kala yimbe le gombe der ti allaji kabaru leedi mali ndi na gatana hakkilo der horgol gol biro mako o wondi tiagal kiti e jukugol kanko hore jokkido polisabe fedde ansardin Ahmed Alfaki suru sare CPI ndu hinoto dun bonandaji goddi procureur o halifa labi gollirde mako de dawran horgol dokala bonandaji inde hani huncande hore
nyalala adna ngam loterde juude senor do yambinama kenya tumbutu de do yambere sappo berde donni sisil mudu e do loterde juude e senor de fawarde e ono batten meden e wi UNICEF nan golle mudun ana wallate da goton dogredu nyawgite nyaanyaara fawarde nyawji goddi nenno tiatiruji ngadi do hen dokal kaaki senidi ko badato milioji jeegon sefadu wadi e le cakite yamberde kanko docteur Moussa Hamma Sangare o horaji gollirde cellal region o wonko haldi e kedjada men studio tamanito tumbututo dun kanko bokar jite keddona Umar Waygalu
seulement le lavage des mains vous réduisez
40 djudu mudon cenor etan eden bay buytude nyawuji ko nayiri bangal deedi dogoji le temedere fu chapande nay e joyi yimbe le heddotobe li hembe buytale temedere fu chapande joyi le raison o hitane 2016 ko yata yimbe le ujinaji chapantaton o do nyaw nangi uyinay nogo yombe fu yo suka be ngala duubi joyi njattom keddiki le hen fa keben kabe dido golleji ede mbay wadde dum sen loterie juude meden cenorde midi mila dido golleji du jenga do balligu yimbe le ballobe leedindi balligu nayri do bangal
cenorde
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarte kabaruji region ngaji meden kemen famata hono yoro mango ana wonde matanede fa ana hultadu tesit le cercle en songo yimbe mudum bi rafndungu torri hono ndemaji di nawe ana gondi e bebude dabaji du ngala ko nyama nenno joge e marobe dabaji ka egi yarude leydi Niger kanyi e Burkina Faso kamion durude leydi Niger du bonni Kenya pon tasiga le cercle en songo batte kado kasara kamioji kewdi mbawa betade lamu ko ton non an gondi e daranade fa nuko mo intine eto jawdo hono laamu hakkandejo gawdu fiidama kenye adada mudum ana buri milliardji joyi CFA dum e wonde kebandi do jawdi ana sullini horaje laamu hakkandejo region ano famde le fijirde woni inde heejo heso ONG right to play nanno yo dum heejo heso faanda hono jande wandane dou le janginirde yogaje fa nabe yeso jande sukabe ko heba e nande jatte golle mudun arande nanno latima yidi fa sanne e leader wi darani be golleji o kabar mudun non andinama kenya do do kaddu de di do kabaruji kedde hedar faande yotre man yeso yen tawde jangol. Thank you.